suban ne fidi suma ahodoro bi wo ho a ese se ye yi free yen kita hudi mu ense se ye kakase bi a edi ehu bexe nkrofo a ye sum won ni nipa a wotete ye mpotem ho no mu ewo mu se nsem a ye hu no tumi ye adwuma britia wa bi mu de nanso ewo otan ni ntwentwan na mu a ebufu etna ho cheri wo mu ba wanu yi mu nka no bebre se nkrofo no bi ni mra ya hyehye no so won a woni won kasa no betumi asua nhweso boni no bi nipa no bi sua de afoforo bi ye no sa afoforo bi nye de a aden ti na sese meye se bi no mu ye de a ene ye menso mitimi ye bi entwe nkrofo no adwen si so se won adwen kire no nye wo bom modern se obeyi won adwen afri gidi hunu bi a aji nhini won mu no so no nya ade a enye adwuma nko a na mo betumi ahye mu kena nso de esese wo ye mom ne se wo be hran nyo ma bi a eye na ebe boa won no wo ye ye no na wo ma won a wo som won no akwanya ma wasesa won gina bi a wanim nwu ase inti gidi hunu mu nipa tae kai nsem a eni nyina so enti se de obeyi won adwen afri gidi hun yi so no fa asem foforo betware mu kan ni kasem bia ebesi gidi hun no anan mu se wo de ye hye wadwen mu a nkrofo obenya wo mu awrehye mu na wo bepese wono bekasa nsempo bi ehia se wo kai ni emfa won kita hundie nhwe hna nkrofo nkomo eye hu no wo otan a etena ho chere ntwe nkrofo adwen si won adwen kire no so se enye na mmum hwan asama ebeboa won no ya hwe ye wo gidi hu a wote no ho ntimu bio da na mmum fa asama mfa so wo so sha nan na afei emfa nhwe so a enye a efri baabi no nye mfa to ho anhwe ye a obesua wo pese wutie sa asem yi bio a mepa wo chew mia zero